Hello Actusion, hello heejanango sukabe jokolbe sekirabe hedotobe ono bismillah helade di kabaruji Usman Nyali Boule Umar Waygalo ngonnodo borno bismillah selli
basal alhamdulillah so watti junga embaso sembe kabaruji anni no gay lewru jeen don gube cinnida kaldale kawrangal leleedi meedi di dembe ngatti tongande de sobe tongi kambe do hollitindi leleedi di duubi jagon ko kaldale kawrangal wad leleedi meedi di tabadi do wonde wad tiidallaaji yotere meedi no dirte mini magde ngaran jaarin imadraaji ko sukabe gonde wad nyalawma hande on aytaade guriyaji ngodudde leedi meedi di sabden dungo fuddi ngaren timminirena mbirki sembe caldi nyaali
baro le fuddode kabar wiida holli tiwide e nogay lewru juin hitande 2021 dum watta duubi jeegon ko kaldal ngada ngal fa jam hebe ngal senina do bama ko do hakkunde gofarnema mali o e gube jogide kaborde de
duubi jeegom ko talkurndu senina leedi meedi di fa handen tabaddi ndu ka hebay lawol nyaali
e non jaati hedde sukabe sini yogabe kollitiwide koyde mubben ngatta ka honno jam hebirte yoga du holli ti hakkilo mudum wiide sukabe jaati kani darade yalla jam ana warta leedi di kededen ko mbi
ladde groupe ngaji yogi di malfede fu atan sukabe ni non donc c'est yama hono accord ngaji dum ka wajibi jenenka noddete
accord o fom mudum fa hande fom mudum jene andana yogabe gonno nyangay fi fa hande anda hudu windale hen
en jara mayna le cercle bafula be do sukabe sappo en jago on jangina do kabaru margal la liki ko mbiata pisiculture dum wadi le dum timile yonterende e kolitama hono liki urdete
ko woni fana odo botfaabe delon be kani be yidde kebe sukabe jokolbe wonbe le odo nokko
kebudo ngo hakkilo yo gollede be noddita societe coopérative simplifiée nyeta do gollidal projet passip jeejada pro kai sen jari do sigut cakide yontere jabbinande fedde mara lenke e hebi ton hakkilo darnude e wadde ton imadar ko be noddita dir golla mergi
a wo fo fe nyaali buli sisil mo be tubi tobe noddrido le francien corende no mo contre le mo dum woni halaji mabbe dibe ja yalla tiidallaji kon leedi mallindi yalla do hebene jokala dido imadraji do en bien ziz kanyum wonte wadde golleji dido hede mabbe gobe noddiri donko ni mayay be jaw yalla hono be do sukabe kani wadde imadraji ko nayri bangal jam e dedere kedden dum kanko gonan de faatu siguto ko hebini en do hen Mohamed Sisi
sukabe le ko sapo njeton e rubbe jangnirde sigu e ngal do kartal da don diral slam e wi kebbe mi jobe faara mu dum yo huntande hore hewtawul jam e dal le nuko o ketana aminata bambi kunati kanko ne horejo fedde lulinde maralinki jeune somali onatan bum ko hadi kamba dum mi jeli egginde projet o hika yalla sukabe wobbe leedi malindi da nawtoro dum lato sawadu jottini be do sukabe hakilaji goddi yo miijo mo yetti sanne numa do horejo tafun donko ni maya e kanye golirde lid almagne ziz kanko ni e matrezat donko ni maya amika do ania bangal finatawa yalla tutude sukabe leedi mali be worbe e rewbe hala yalla ebe hettina noto sababu dum be ngadana hettogol jam leedi mali ndi imadaraji dadondiral wadama hakunde pelle de bangal ko wiete diction wawde bamde hala den no cakite kawrutal gal narto be fuf totama rewul serantagal dun ko hebani jotamani gila segu Mohamed Sisi
fa hande halde hala mergi festival islam e ivo ana wonde wadde do bamako do illa altiner jabbinede
non wori rewbe le mergobe leedi dimedi ndi kanye kertana dido mergibe kolitido ko yata sappo mabbe kanye ngarso kawris le ngal do kawtal ko nayri bangal mbirki robe le leedi ndi
e le timore mudum be kolitiwide be bindan dewtere do kabaru no ay runde afrique ne hani latoro wade ko warata be ngadan du joda halaji hono saraabe kani birdude bibbe rewbe be yottade du wadde concert ngaji ko kambe bibbe rewbe mergobe be ngatta hono dum e nandor mudum woni golleji gondi le ngal festival kanugal timmude jango fa handen holitinde wide le cakile yonter jabbenende sukabe eglise chrétienne et évangélique Boulkassoum Bougou ngadino ton jemma wala weta e finatawa
en bien jalle ni gondi leedi meedi ni tawabe leedi na mabbe ka fu ana gonno le odo botu wattu jone be gondi holitinde hen ko nayri bangal finatawaji mabbe le odo nokku Mamadou Samaseku
hojo fedde jokolbe eglise Boulkassoum Bougou corne sagara holitiwide sukabe hebe gontube andana fi finatawaji mabbe kamba dun be landini ngo hiro kedenna corne sagara
ndronkele
min biyan hono sukaɓe bandiraɓe amen ndimaɓe bamako ɓe ɓen ɗon anda fina tawa eko ɓetti leyɗe muɗum nden no hono ɗi fijoji ana mbawi latade sababu fa ɓe anda ɓe anda kabbile ko ɓonate cuuɗi ɓe anda ñanduji gonɗi cuuɗi ɗi ana faabo ɓe andude leydi mabɓe sene tawi ɓe jottaki to
fanda ngalɗo kawrtal yo humcande hoore fina tawaji sinoji leydi ndi e wi landirniɓeɓe jokkolɓe gonɓe toon ɓe holtiwide ngo hiro latiki wattu yewtere e jande faamu
ɗin ɗon fijoji fina tawa kañum gatta sababu somi andodira min ɓattodira nenno mbiɗen jogui ɗo si ñamujuji fa heewi min mi kaaɗo noon ka hande mi ñaman ñiiri maniyaɓe ɗum laatake sababu ɗu fa min jeggita tiɗallaji kewɗi gonɗi amen minen sukaɓe ɗin ɗon fijoji fina tawa an laato sababu ɗu fa hande min keeɓa gollande église
sukaɓe ɓe min jiiɗiɓe foof yeeli yargol yesso hono ɗiɗo miijoji
Mamadou Sama Seku e Abdoulaye Kassi on jarama ɗum naɓata en minimaga yontere nde baro minimag meɗen yontere nde ana fawi dow immadaraji ɗi sukaɓe bamako e kedde leydi meɗen ɗi gatta dow wutugol foncieŋaji
ɗiɗo immadaraji ɓe gaɗi ɗum wakkande ndungo ɓatti le leydi meɗen ndi Mamadou Sama Seku
to kita toon no ley laamu kay bureau jokolɓe gonɗo toon na wondi immadara wutugol fonceji e wi ardiɓe ɓe yo bangal cenam gallure oɗo wattu fuɗɗode ndungu yalla hadde bonandaji jaam kam keɗenna Modibo Boukoum secrétaire général fête de jeunesse to kita toon
nde ndungu wari fuu ndiyan ɗan an naata fa ley galleji amen daro daro ley deeɗe amen ɗe fof min tiiɗallah mawɗo sanne saabi min wawi waddande min ñaw kammari ɗum ɗo jaadi sabiso minen jeunesse o min pooɗi tuuli wondi ley dogui dorlinno ndiyan amen kitagol fof min daari jalla mbiɗen mbawi faabade mairie amen o
to dure toon dunno le laamu tumutu noona ko noon fanda muɗum no wi jokolɓeɓe woni dawrude no ndiyam kam mo ƴaɓɓirto no yaafiri keɗɗana Dramane Ousmane Tandina kankone hoorejo jeunesse dure
min jeehi e duuɓi ɓetiɗi ñama ñama maaji amen ɗe laatiniki min tiiɗallah mawɗo mawɗo sane fa ndiyam wari naati ley amen nonno hikka ɗum saabi somin pooɗi ñama ñama gonɗo ley deene amen nde fof to Allah jaɓɓimiɗe anniyi ɗu faami immomin jaamin mbutoya deeɗe amen ɗe fof
bangge goɗɗo ɗum wutugol fonceji mairie Ségou laatanike moƴƴere mawnde jokolɓe toon ɓe keɗana koni sribé ho radio fedde sukaɓe humaninde yiɗiwere banani sabakoro
fooɗum tuundi wondi ley fossé ŋaji ɗi hikka golle muɗum o nafi sanne saabi ɗum laatiki sababu fe sukaɓe hewɓe kiɓi golle balɗe seeɗa joɓeteɗo temeɗe joyyi ñande fo enno sakano julde layya nde ɓattori joni ɗum laatiki hunde faabinde
sanne
tawene bamugo ɗo caggal wutugol fonceji ɗi jamare na woyto rafi muttugol tundele dande ɗiɗo fonceji ɗi ndenno sukaɓe hayfi ardiɓe mairie ɓe ɓeɗone holtibide yo batte wayde bawɗe kaaki gollirɗi e jawdi
ɗum naɓatane e yewtere haaru calɗi yontere nde aro calɗi yambere capanɗe jeego ɓerde coupe du Mali piɗe ballon ana hani fiide alan jango e stade Modibo Keita
FC Binga waran hawrit toon e stade Mali en de Bamako ñaali
baru hollitinde wiide FC Binga kañum club gonɗo e deuxiéme division jonuna arande e ley taariki muɗum fa hawra e coupe du Mali aya stade Mali en bamako kañ kayna woowi hawde hende
oɗo coupe capanɗe jeegoɓo ɗum warana fiide ɗum nokku noddirteɗo stade Modibo Keita no mbirɗen no kanko laamiɗo laamu hakkundeejo ñalawma hannde no ɓittuɗo Kassim Koyta waran tawe to ɗum fuɗɗan wakkati 16h30
sen jalti caggal runde meɗen nde e Euro 2020 e match ŋaji ɗi pulle ko timmi ɗon andama heɓe kani fiidude 8ème de final ŋaji
noon wuuri a wo foy fe ñaali jamma hannde no wakkati 19h30 waran hawrita e Italie janngo so lanɗo jaɓi république tchèque du waran hawrita e pays bas wakkati 16h so ɓami fa 19h yettiki Belgique waran hawrita e Portugal altinaire nde so lanɗo jaɓi Croatie waran hawrita e Espagne wakkati sappo e jeegom yamde so ɓami fa 19h du yettiki France champion du monde waran hawrita e Suisse
UEFA ɓami dabareji kesi waylitinde kabaruji muɗum saison 2021-2022
a wo foy fey ñaali holno ko wiyete sa watti bi ko wona le stade maɗo ko iɗum nafe sanne wattu jonoɓe kollitiɗe waylitere waran wadde hen
noon jaata ɓe mbi waylitere waɗa hono a watti biŋaji tati na nayyi terrain maɗa na terrain auto ɗum wala hen terrain jokka e biŋaji so biŋaji moon pottu tan on jaadan ko ɓeydete piɗe ɗe ɗon ko ɓe mbiyata prolongation ɗum fa ande homo gagni e boro miɗa miilen accirani kabaruji ɗi hande
ɗo ɓireten wakkati fourno inchallah kabaruji ɗi kosi juutude ɗo jaati e mbiyan so boggo weli tan ɗum yeni ɗilade sukaɓe ɗon mbawi tawi le malifa e maggal muɗum en jooti fadi ɓe jaafi e nokku ɗo e seeɗa yewtere meɗen noddirten tous o guerende ana wara